goddess. Hey, yo, T, that come hold me waist. Boy, better handle this bad girl craze. Rosary.
Marakapinda kuso hini ugonjo kankiwa. Sometime yudhani hata nililaniwa. Vitu mina speed tough maniwa. Na hina inailit manikiwa. Nasikiza wakibonga batago langasi. Imchezo ni rahisi kama ABC. Ama 1, 2, 3. Ama Jodemi. Ama you and me. Mbaka kileleni. Umenipa kinda kosaje kuingia kwako. Umeribaya watch la kosaje time yako. Weni kartel na kosaje vibe yako. Na vile nimekunyua basi mindo baba yako.
Naipiga ni kaime ni kosea. Unaifinya nangangana kutosea. Nika pinga hamona ipima. Pima, pima, nangangana pinya.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Goddess in this bitch got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine fine. If you ask me every time it's kill time, huh? Everybody wanna rhyme to the song. Murder, murder, murder like I'm Don Corleone, huh? It's lunchtime like a butt with a thong. Put the ting in my face, feed me the ding dong. Ayo T, that come hold me waist. Make me bend down when I'm giving you the taste. Boy, better handle this bad girl craze. You know you can't come before me finish me race. Better know that. Let her out, give me more. Come give me more, give me more, give me more. Then come, let her out, give me more. Come give me more, give me more, give me more. Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Kamuliko pesuga basi mindo ni tedari. Vice versa basi wendo nkwete mami. Uliza my ex wangu wana Johnny long story. Nika bigi akatosange cup for me.
Give me that, give me that, give me that. Thing too sweet, take that, give me that. When you get you, I want more of that.
Wait, how do you say do me in your language?
Onesha wapi baby, ulitaka come easy. Nako hard and nasema come easy. Nimidumu zazati nitafika lini. Nizo eze gali kamina bigi atizi.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yu ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Naipiga ni kaime ni kosea. Unaifinya nangangana kutosea. Nika pienga, hamuna ipima. Pima, pima, nangangana kutosea.
Nakupa kichuro inapenda. Wamekufa kipa na defender. Sipotia goli umetaka. This thing too good, make a boy sing.